mabiti zetu tukistruggle, lakini wengine walipotelea kwa fashion wana shine, lakini for a short time wame pass on. Wanakaa tu watu walifiatu, yani kila time huko sana tuna watu. I wanna hint maisha na rewind, yakipita yamepita basi tuishi maisha rai. Tusipigene almasi tukapoteza dhahabu, kweka hope kwa kamanzi tu mavazi au kogaji. Akili zetu mbovu tupendekeza maovu, na hiyo ndio tufanya kuambatana na muovu. Ibilisi hivi ndo nahisi, kwa hivyo tusajene tukabadilike please. Na lakini nalingana focus yako iko wapi? Ah, yangu huwa juu juu si majuu, juu huko juu hakuna majuju. Ah, to the fire, fire the Messiah who lives so higher above the sky. Ah, it is you, ah, Mr. Mjuu.
Yesu fale, ni moto zambe. Yesu fale.
Faraja kwa dhiki, miujiza ya giza yote aangamiza. Watoto wasoma, wagonjwa wapona, ngoma hadi koma zote anazichoma. Hopeless kanipa hope, homeless kanipa home, jobless kanipa job. Kwake niko fiti tu, mengine sitaki na nyuma sibaki. Tamfanye nini mwokozi simwachi? Masela mahela zote nitapewa, na wanda mjikuu kila siku mimi nasema.